Yahaya Sura sappo e nayi, aya go'o, yaaki sappo e nayi. Yesu woni laawol yaaki to nyaakomo dow. Yesu wi'ibe, to on gannu nder berde moɗon, kole Allah, kole yam. Nder wuro nyaako am mo dow, e wodi cuuɗi ɗuɗɗi. Daana ɗum non, daa mi wi'i on ka. Mi yahay ton, mi siryano on to joɗotoɗon. To mi yahi, mi siryanake on to joɗotoɗon. Mi so'oyto, mi hocca on, mi yaara on to am, gam onon ma joɗoɗon to gonmi. On andi laawol jahaygol wigeere to jahaymi. Sey Toma wi'imo, Modibbo, min anda to jahata, no min andirta laawol ngol. Yesu wi'imo, min woni laawol, min woni goonga, min woni yonki. Wala jahayɗo to nyaakomo dow, sey to tokkiyam. O wi'ibe, daa on andiyam, daa on andi nyaako am mo dow ma. Daga jooni on andimo, on gi'imo. Filibus wi'imo, Modibbo, hollumin nyaako mo dow on, non heƴimin. Yesu noti wi'i, Filibus, ko neɓi e mi wondi e moɗon, amma fuu e non a andayam. Ko moye giɗoyam, yi'i nyaako mo dow. Gam ɗume mbi'ata mi holluma nyaako mo dow? Filibus, a hoolaaki e mi nder nyaako on, nden nyaako on e nder am. Ko mbi'aymi on, naa boliiɗe hoore am mbi'aymi on, amma nyaako mo dow, gonɗo nder am, kanum huwata kuuɗe muɗum. Njaɓe ko mbimi, nde mbimi, e mi nder nyaako mo dow, kanko ma e mo nder am. To on koolaaki ko mbimi, kooleyam gam kuuɗe ɗe ngaɗumi. E mi wi'a on goonga, ko moye kooliɗoyam, huway kuuɗe ɗe kuumi, haa ma o huwa kuuɗe ɓurɗe ɗe kuumi, gam mi yahay to nyaako mo dow. Mi waɗay ko ɗume ɗum toriiɗon nder innde am, gam ɗum yi'a mangu nyaako mo dow, barka ɓiɗɗo on. To on torakeyam ko ɗume nder innde am, mi waɗay ɗum. Yaa Allah Jomirawo laamiɗo lamlamɓe, jeyɗo ko ɗume e ko moye, e min toroma nder moƴƴere maɗa, hokku min faamu aayaaje maɗa ɗe min jangi ɗo'o. Amin. En nani, gaɗa annabi Isaa wi'i tokkuɓe mo, o dillay o alaɓe, e puɗɗitata ɓe ngi'amo kadin, fii ɗum wanniiɓe naa seɗɗa, ɓerɗe maɓɓe e metti. Gam ɓe dullay jaagorɗo maɓɓe ko Modibbo maɓɓe. Ɗo'o to janguɗen bo, en nani no annabi Isaa sembiɗiniri ɓerɗe maɓɓe. Aaya go'o, Yesu wi'iɓe, to on gannu nder ɓerɗe moɗon, koole Allah, kooleyam. Ɗo'o, annabi Isaa e sembiɗina ɓerɗe maɓɓe, wiiki to ɓe ganna gam o dillay o alaɓe. Amma o waggini ɓe wiiki, ɓe koolo Allah, nden ɓe kooloomo. Ɗum bo woni kalmawol shahada ngol tokkuɓe annabi Isaa. Gam annabi Isaa wi'i tokkuɓe mo ɗo'o, ɓe koolo Allah Joomiraawo liloyɗo mo, ɓe bo koolo annabi Isaa lilaaɗo Allah. To ɓe ala ɓerɗe maɓɓe nganna. Kanjum bo tan waddanta ɓe fukkunde ɓernde nder jooɗnde maɓɓe. Waato to ɓe koolake Allah Joomiraawo e annabi Isaa lilaaɗo Allah gam hisnuki ɓe diga hakke maɓɓe. Gam non, annabi Isaa holli ɓe ko ɓe ngaɗata gam ɓerɗe maɓɓe fukkito no ɓe keɓirta joonde jam e fukkunde ɓerɗe maɓɓe. O wi'iɓe, koole Allah, kooleyam min mo o liloyi gam hisnuki on diga hakke moɗon yaaki wuro Allah waato aljanna. Aaya ɗiɗi, o ɗawti wiikiɓe, nder wuro nyaako am mo dow, ma'ana, nder wuro Allah Joomiraawo, waato aljanna, e woodi cuuɗi ɗuɗɗi, ma'ana, e woodi to jooɗete ɗuɗɗum. Gam non to ɓe nganna, to ɓe koolake Allah, ɓe bo koolake annabi Iisaa mo o liloyi, gam hisnuki ɓe diga hakkeeji maɓɓe, yaaki wuro Allah ko bo aljanna, ɓe keɓay to ɓe joɗoto nder aljanna. Gam non to ɓe nganna, to ɓerɗe maɓɓe metta, gam annabi Isa dillay ala ɓe. Emo sembiɗina ɓerɗe maɓɓe, nden emo tabbitinana ɓe wiki, to ɓe koolake Allah jomirawo, ɓe koolake mo, ɓe keɓay nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Aya tati, annabi Isa wi'i, to mi yahi, mi siryanake on to joɗotoɗon, mi so'oyto, mi hocca on, mi yara on to am, gam onon ma joɗoɗon to gonmi. Annabi Isa e tabbitinana ɓe ɗo, o so'oto to Allah jomirawo liloyɗomo, o siryowo wigere, o wartowai o hocca ɓe, o yara ɓe to o woni, ɓe joɗɗo ha abada nder wuro Allah ko bo aljanna. Ɗo'o, annabi Isa e tabbitinana tokkuɓe mo, ɓe keɓay nattuki wuro Allah ko bo aljanna, to ɓe joɗɗoto e Allah ɗum ha abada. Gam o wi'i, mi waray mi hocca on, mi yara on to am, gam onon ma joɗoɗon to gonmi, ma'ana joɗoɗon nder wuro Allah ko bo aljanna. Annabi Isa e tabbitinana en ɗo'o, fuu koliɓe Allah, koliɓe annabi Isa lilaɗo Allah, gam hisnuki duniyaru diga hakke, ɓe keɓay nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Gam non, bandirawo am, a hoolake Allah e annabi Isa lilaɗo Allah gam hisnuki ma diga hakke. A tabbitini Allah liloyi annabi Isa nder duniyaru ndu, gam hisnuki ma diga hakke maɗa, yaruma wuro Allah ko bo aljanna. Gam ɗo, annabi Isa wi'i, koole Allah, kooleyam. To en giɗi nattuki aljanna ko wuro Allah, sey kolooɗen Allah e hoore muɗum, nden kolooɗen annabi Isa mo Allah liloyi, gam hisnuki en diga hakke meɗen, e kiita Allah garay ka nyalde jango, o yara en wuro Allah ko bo aljanna. Gam non, bandirawo am, a hoolake Allah jomirawo, e annabi Isa mo o liloyi gam hisnuki ma diga hakke maɗa. To a yiɗi nattuki wuro Allah ko bo aljanna, sey kolooɗa Allah e annabi Isa mo o liloyi gam hisnuki ma diga hakke maɗa, o yaruma wuro Allah ko bo aljanna. Aya nayi, annabi Isa ɗauti wiki tokkuɓe ɗum, on andi laawol jahaygol wiyere to njahaymi. Ma'ana, nde on koolake Allah, on koolake yam min mo Allah liloyi, on andi laawol jahirgol wuro Allah ko bo aljanna. Amma tokkuɓe mo paamayi ma'ana ko annabi Isa wi'i ɗo, gam non go'oto nder maɓɓe bi'eteɗo Toma, ƴami annabi Isa nder aya jawi wi'i, Modibbo, min anda to njahata, no min andirta laawol ngol? Aya jaweego'o, sey annabi Isa noti wi'i, min woni laawol, min woni goonga, min woni yonki. Wala jahayɗo to nyaako mo dow, sey to tokkiyam. Ma'ana, wala baawayɗo nattuki aljanna, sey to tokkiimo. Ɗo'o, nde Toma, go'oto nder tokkuɓe annabi Isa ƴamimo, wiki, min anda to njahata, no min andirta laawol ngol? Sey annabi Isa noti wi'imo, min woni laawol, min woni goonga, min woni yonki. Wala jahayɗo to nyaako mo dow, sey to tokkiyam. Ɗo'o, annabi Isa e hollaɓe e njayri, to Allah jomirawo o so'oto. Nden bo, Allah jomirawo waɗi annabi Isa warti laawol ngol ɓiɓɓe Adama tokkata heɓa yaaki to Allah jomirawo ko bo aljanna. Gam annabi Isa wi'i ɗo, min woni laawol, min woni goonga, min woni yonki. Wala jahayɗo to Allah jomirawo, sey to tokkiyam. Allah e hoore muɗum waɗi annabi Isaa warti laawol jaaraingol ɓiɓɓe Aadama wuro Allah ko bo aljanna. To naa kooliiɗo annabi Isaa mo Allah liloyi ngam yaaruki ɗum aljanna, o heɓataa nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Ngam o wi'iɗo walaa baawayɗo yaaki to Allah joomiraawo, ko bo walaa baawayɗo nattuki aljanna sey to tokkiimo. Banndiraawo am, a faamii ko annabi Isaa wi'ata ɗo'o? Ɗo'o annabi Isaa e wanginana en e njayri. Allah waɗiimo o warti laawol ngol ɓiɓɓe Aadama heɓirta nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Allah e tabbitinana en to naa e laawol annabi Isaa walaa ɓii Aadama baawayɗo nattuki aljanna ko wuro maako. Hannde woɓɓe e nyuma wiiki wuro Allah ko bo aljanna umbo luumo. Bo nonno yimɓe tokkirta ɗate feere feere natta luumo, non maa wuro Allah ko bo aljanna. Hanjum watta a yi'a diinaaji feere feere hannde nder duuniyaaru e nyumuki wiiki e laawol diinaaji ɗi'i non yimɓe keɓirta nattuki aljanna. Ammaa ɗo'o Allah joomiraawo e tabbitinana en ɗatal ko laawol nattirki wuro muuɗum ɗum laawol go'otol. Walaa wongol laawol feere to ɓii Aadama iwrata natta wuro Allah ko bo aljanna to naa tokkirgol ɗon laawol ngol Allah e hoore muuɗum waɗi. Laawol ngol ɗon bo woni annabi Isaa. Walaa ɓii Aadama baawayɗo nattuki wuro Allah sey to tokkirii to annabi Isaa, ngam Allah e hoore muuɗum waɗi non. Ngam non Allah e tabbitinana en o waɗii annabi Isaa warti laawol ngol ɓii Aadama heɓata nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Banndiraawo am, dow ngole laawol ngonɗa, dow laawol ngol Allah e hoore muuɗum waɗi jaaraingol maa wuro Allah ko bo aljanna, ko bo a dow wongol laawol feere? To a dow wongol laawol feere, sey paama a majjii ɗatal. Walaa bo no keɓirtaa nattuki wuro Allah ko bo aljanna to a tokkaayi laawol ngol Allah e hoore muuɗum waɗi ngam keɓaa nattuki aljanna. Misaalu, to ɗatal yaaki jaalingo wayla huusi, aan bo a fa'ii fombina, banndiraawo am, a nattay gariiri jaalingo? Sey ko walaa haa abada a yottoytaako jaalingo. Ngam ɗume? Ngam a tokkaayi laawol jaaraingol maa jaalingo. Non maa wantiri e goonga ka Allah wi'ata en ɗo'o, to en tokkaayi annabi Isaa mo o waɗi warti laawol ngam yaaruki en wuro maako ko bo aljanna, haa abada en keɓataa nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Sey nyumaa dow ɗum, banndiraawo am. Annabi Isaa wi'i ɗo'o, min woni goonga. Walaa ɓii Aadama baawayɗo natta wuro Allah ko bo aljanna sey to tokkiimo. A jaɓii goonga ka Allah wi'atamaa ɗo'o? Aaya joweeɗiɗi, annabi Iisaa wi'iɓe, daa on anndiyam, daa on anndi nyaako am mo dow ma. Daga jooni on anndimo, on gi'iimo. Ɗo'o annabi Iisaa e holla tokkuɓe mo to ni e ɓe anndimo, to e ɓe anndi Allah joomiraawo wonɗon. Ammaa tokkuɓe mo paamaayi ko o wi'i nder aayaare nde'e. Ngam non Filibus, go'oto nder tokkuɓe mo, ƴamimo nder aaya joweetati wi'i, Moodibbo, hollumin nyaako mo dow on, non heƴiimin. Nde Filibus wi'i annabi Iisaa, Moodibbo, hollumin nyaako mo dow on, shikenan non heƴiimin. Ko min giɗi wonɗon, kollaamin Allah joomiraawo on. Aaya joweenay yaaki sappo, Yeesu nootii wi'i, Filibus, ko neeɓi e mi wondi e mooɗon, ammaa fuu e non a anndaayam. Koo moye giiɗoyam yi'ii nyaako mo dow, gam dume mbi'ata yam mi holluma nyaako mo dow? Filibus, a holaaki e mi nder nyaako on, nden nyaako on e nder am. Ko mbimi on, na ɗum boliɗe hoore am mbimi on, amma nyaako mo dow gonɗo nder am kanum huwata kuuɗe muɗum. Ɗo'o, annabi Isa e tabbitinana tokkuɓe mo fuu ko o waɗata e mo waɗa ɗum nder bawɗe Allah jomirawo. E mo tabbitinana ɓe fuu ko o wi'ata ɓe e mo wi'a ɗum nder bawɗe jomirawo. Gam non ko o waɗata fuu naa e mo waɗa ɗum nder bawɗe hoore maako, amma e mo waɗa ɗum nder bawɗe Allah jomirawo. Hanjum waɗi o wi'i ɗo'o, Allah jomirawo e nder maako, hanko ma e mo nder Allah jomirawo. Gam non fuu giiɗo mo yi'i Allah jomirawo, gam jikku Allah e nder maako. Nde Filibus ƴami annabi Isa, Modibbo, hollumin Allah jomirawo on, shikenan ko min giɗi wonɗon. Amma annabi Isa wi'i mo ɗo'o, Filibus, en neɓi en joddi, amma a famayi min ummoye. Haba Filibus, fuu giɗoyam yi'i nyaako mo dow, ma'ana fuu giɗoyam yi'i Allah jomirawo, gam jikku Allah jomirawo e nder annabi Isa. Gam non o wi'i Filibus, fuu giɗoyam yi'i Allah jomirawo. Ko annabi Isa wi'ata e ko waɗata fuu bo e mo waɗa ɗum nder bawɗe Allah jomirawo. Gam non o wi'i nder aya sappo e go'o, jaɓe ko mbi'aymi nde mbimi, emi nder nyaako mo dow, kanko ma e mo nder am. To on koolaaki ko mbimi, kooleyam gam kuuɗe ɗe ngaɗumi. Ɗo'o, annabi Isa e wi'a tokkuɓe mo ɓe jaɓa ko o wi'iɓe wiki, e mo nder nyaako mo dow, ma'ana e mo nder Allah jomirawo, Allah jomirawo bo e nder maako. Gam ɗume? Gam e ɓe ngi'a bawɗe Allah nder maako. Gam non ko to ɓe jaɓaayi ko o wi'i, haani ɓe jaɓa kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe ɓe ngi'ata annabi Isa e waɗa nder maɓɓe. O wi'i, to on koolaaki ko mbimi, kooleyam gam kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe ngaɗumi. Ma'ana to on jaɓaayi ko mbimi ɗum goonga, haani koolooɗon kuuɗe kayɗiniiɗe tabbitinayɗe wiiki diga to Allah iwoymi. Bandiraawo am annanayɗo hannde, a nana habaru kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe annabi Isa waɗi nder linjiila ɗum janngeten ɗum, tabbitinanay ɗum en wiiki diga to Allah o iwoyi. Gam non ko a jaɓaayi ko o wi'ata nder linjiila ɗo ɗum goonga, haani kolooɗaamo dow kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe nanata o waɗi ɗo'o. A jaɓii ko annabi Isa wi'atama ɗo ɗum goonga? Aaya sappo e ɗiɗi yaaki sappo e tati, annabi Isa wi'i, emi wi'a on goonga, koo moye kooliiɗoyam huway kuuɗe ɗe kuumi, haa ma o huwa kuuɗe ɓurɗe ɗe kuumi, gam mi yahay to nyaako mo dow. Mi waɗay koo ɗume ɗum toriiɗon nder innde am, gam ɗum yi'a mangu nyaako mo dow barka ɓiɗɗo on. Ɗo'o, annabi Isa e tabbitinana tokkuɓe mo to ɓe koolake Allah, ɓe koolake annabi Isa mo o liloyi, se ko wala kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe annabi Isa waɗi hamɓe maa ɓe ngaɗayɗe. Ma'ana to ɓe koolake Allah, e ɓe ngaɗa ko Allah yiɗi, e ɓe njooɗo joonde teddinayde innde Allah, lallay ɓe ngaɗay kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe annabi Isa waɗi. Haa ma o ɗawti wiiki, koo ɗume ɗum kooliiɓe annabi Isa torii Allah nder innde maako, o waɗay ɗum gam teddinki innde maako barka annabi Isa. Gam o wi'i, mi waɗay koo ɗume ɗum toriiɗon nder innde am, gam ɗum yi'a mangu nyaako mo dow barka ɓiɗɗo on. Ma'ana koo ɗume ɗum tokkuɓe annabi Isa torii Allah e laawol annabi Isa, Allah bo waɗay ɗum gam teddinki innde muɗum barka annabi Isa. Aya sappo e nayi, annabi Isa heñitiri wiki, to on torake am ko dume nder inde am mi waɗai ɗum. Ma'ana, to tokkuɓe annabi Isa alimo o laamake ɓerɗe maɓɓe, e ɓe ngaɗa ko Allah yiɗi to ɓe torake Allah nder inde annabi Isa o waɗai ɗum. Wato, to en torake Allah nder hoolaare deidei e nyumo Allah, Allah bo waɗanai en ko toriɗen. Gam annabi Isa wi'i ɗo, Allah waɗai ko ɗume ɗum toriɗen nder inde annabi Isa, gam teddinki inde Allah jomirawo, barka annabi Isa. Hanjum waɗata hande, tokkuɓe annabi Isa e toro Allah jomirawo nder inde annabi Isa. Gam ɗume? Gam Allah e hoore muɗum waɗi annabi Isa warti laawol ngol ɓiɓɓe Adama heɓata yaaki to muɗum. Amma sey paamen wiiki, fuu ko torotoɗen, sey toroɗen nder nyumo Allah, naa dow yidde hoore meɗen. Gam ko ngaɗeten, to en ngaɗa ɗum nder nyumo Allah, to en ngaɗa ɗum nder yidde Allah, to en ngaɗa ɗum dow laawol Allah, Allah nanay torde meɗen. Amma en kaɓɓata halleende toroɗen Allah nder inde annabi Isa waɗana en ɗum. Ɗum waɗataako. Gam non, ma'ana ko annabi Isa wi'ata ɗo'o, to en tokki laawol Allah, en koolake Allah e annabi Isa, en gaɗa ko Allah yiɗi, o waɗanay en fuu ko toriɗen mo. Amma to en toroomo nder yidde hoore e halleende, ɗum waɗataako. Allah hokka en faamu ɗum. Amin. Ko nonno nanɗen nder aayaaje ɗe'e, annabi Isa tabbitinani en wiiki, hanko woni laawol jaaraygol en wuro Allah ko bo aljanna. Bandiraawo am, sey ƴamaa hoore maaɗa, a dow ngo'ol laawol jaaraygol maa wuro Allah ko bo aljanna, ko bo a dow wongol laawol feere. Annabi Isa e tabbitinana en nder aayaaje ɗe'e, to en giɗi nattuki wuro Allah ko bo aljanna, sey kolooɗen Allah, kolooɗen annabi Isa, tokkoɗen mo gam o yaara en wuro Allah ko bo aljanna. Gam non Allah e hoore muɗum siri, non Allah e hoore muɗum waɗi gam ɓiɓɓe Adama heɓa kisdam diga hakke e kiita maako garay ka nyalde jaango. Gam non, sey kolooɗa Allah, kolooɗa annabi Isa, tokkoɗaamo gam keɓa kisdam diga hakke, keɓa nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Allah ɗawtana en faamu ɗum. Amin.